Deuteronomy 25 verse 1. Uma kukhona ukuxabana phakathi kwabantu bayo kwahlulelwa, kuthethwe icala labo, baya kuyekelwa olungileyo balahle onecala. Verse 2. Kuze kuthi uma unecala efanele ukushaya umahluleli, amenze alale phansi ashaywe phambi kwakhe, ubuningi bemivimbo bube ngokwecala lakhe. Verse 3. Angamshaya imvimbo engamashumi amane angadluli. Funa uma ebeyakudlula amshaya imvimbo eminingi phezu kwaleyo, kuze kuthi umfoweni ahlanzwe emehlweni akho. Verse 4. Ungayifaki inkabi isifonyo nxa ibhula. Verse 5. Uma abazali behlala ndawonye, omunye wabo afe ngenandodana, umfazi ofileya akayi kugana umfokazi ongaphandle, kepha umfowabo wendoda yakhe uyakungena kuye amthathe abe ngumkakhe amngene. Verse 6. Kuyakuthi zibula lizalali landele egameni lomfowabo ofileyo ukuba igama lakhe lingesulwa kwa-Israyeli. Verse 7. Uma umuntu engathandi ukumthatha umkamfowabo, umkamfowabo uyakukhuphukela kumalunga esangweni athi, umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo igama kwa-Israyeli, akathandi ukungena. Verse 8. Amalunga omuzi wakhe akumbiza akhulume naye uma emeqinisa ngokuthi angithandi ukumthatha. Verse 9. Umkamfowabo uyakufisa kuye phambi kwamalunga akhumule isicathulo onyaweni lakhe, amkhafulele ebusweni bakhe, aphendule athi, kuyakwenziwa kanjalo kumuntu ongayakhi indlu umfowabo. Verse 10. Igama lakhe liyakuthiwa kwa-Israyeli, indlu yosicathulo sakhe sikhunyuliwe. Verse 11. Nxa amadoda amabili elwa, umfazi wenye abesesondela ukuyophula indoda yakhe esandleni saleyo eyishayayo, aselule isandla sakhe ayibambe ngomphambili. Verse 12. Wonquma isandla iso lakho lingabi namhawu. Verse 13. Mangungabikho esikhwameni sakho izisindo ezahlukeneyo esikhulu nesincane. Verse 14. Mangungabikho endlini yakho izilinganiso ezahlukeneyo esikhulu nesincane. Verse 15. Woba nesisindo esipheleleyo nesilungileyo, futhi ube nesilinganiso esipheleleyo nesilungileyo ukuba izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Verse 16. Ngoba bonke abenza kanjalo, bonke abenza ukungalungi bayisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 17. Khumbula akwenza kuwe ama-Amaleki endleleni ekuphumeni kwenu eGibhithe. Verse 18. Ukuthi wakuhlangabeza endleleni washaya abasemva kwakho, bonke ababebuthakathaka emva kwakho, lapho sukhathele uphelile amandla kamesabanga uJehova. Verse 19. Kuyakuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho esekuphumuzile kuzo zonke izitha zakho nxa zonke ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho ukuba ulidle, wesule inkumbulo ka-Amaleki phansi kwezulu, hayi ukukhohlwa lokho.